Hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe de be studio tamani odo sa sakiki modo Ousmane Dick ko halanton kabaruji gondi do de jewde maison la presse ila bamako basiji keedite le wuddu leedi meden hakkunde fulbe marobe dabaji e remobe le lamu moti fa jeddon keddike hen yogaɓe kolliti ɗi basiji ana ila wattu ndimaki leydi meɗen ɗum wattu indépendant meɗen nden noon yo laddeji kañi e sereji kiɗɗi ɗi poccaki goni sababu ɗiɗo torraji laana ndiwowa air france jippinoka bamako diwali le balɗe tati batte domburu suuɗinondu le makka fedde hirnange afrique gam awdiji keysaɗi waɗi bamako ɗo batu beete hende o batu balɗe ɗiɗi faabatono lefo leyɗe sappo jeɗɗi heɓude awdiji keysaɗi yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on kikiɗako o bisimilla moɗon e dow studio tamani basiji keyɗiti le wuddi leydi meɗen yimɓe jeɗɗon keddike hen le région mottito e ley ko anda e cakitane le wolde hakkude remoɓe e fulɓe maroɓe dabaji laamu o andini du yimɓe jeɗɗan du mbarmi le basiji ɗi yo guyka dabaji saabi ɗiɗo basiji gaɗuɗi nende keɗɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
ñalawma hannde o jaam e deƴƴere warti le ngallure tenegunde e kam fa hannde yimɓele gomɓe toonɓe hakkillaji mumen e jottaki fati basiji ɗi pinta toon kasen kanko commanda mawɗo gonɗo to holliti wiide yimɓele jeɗɗon keddikile hen jeɗɗon woɓɓe du barmi hen caggal ko basiji ɗi gaɗi hakkunde jalleñi bamarankoɓe kañi e fulɓe micciteɗen wiide laamu o hollitino wiide yimɓele joyom keddile hen jeɗɗon barmi hen hono kanko hoorejo ministre ɓe o hollitiri wiideno o wimal ngal paɗ en naɓe toon fa paalo hakkunde yimɓele ɓe kikiɗe keña hollitama wiide ɓeɗo yimɓele matama ton caggal muɗum dow wii hon jogol waran waɗede ley hen fafame heɓe goni caggal ɗiɗo bonandaji ko jama o seedi wiide ley hen ko laati sababu ɗiɗo golleji yo guyka dabaji mata toon kanko commanda mawɗo gonɗo to tenego to holliti wiide wattu jono fedde n hani joƴƴinede ƴeewe yalla hono gueɗe ɗe fo kaldirta yalla iblisaji gonɗi hakkude mabɓe ɗi ana leelo le lewru avril mai ƴaɓɓinon du basiji gaɗino hakkunde fulɓe kañe bamaraɓe ley laamu tenego ɗum waɗi sababu du soko yaata yimɓele capanɗe taton keddi ley hen ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele fuu yo fulɓe
laamiɓe région o ka kolliti kaldal ana hani wadde hakkunde jañeli toon nden noon fa gallure nde du reno kana guɓe joguiɗe kaɓorɗo ɗe du daake e heedi to torraji ɗi godi to kanko makan du mbiya préfet tenego o wonko haaldi Assetou Kanté keɗɗeno Oumar Waygalo
ko mettile hen yimɓele jeɗɗon keddikile hen jeɗɗon woɓɓe du barmile hen hono tenego worrino jamana hanno huncande ɗum hoore ko ɓooyi saabi de iɗum jonnira yettaki ko cuuɗidiren gonga hono ko gueɗe ɗe memidiri wakkati joni o ko jamana hanno domtude ɗum miɗe miila sina ƴeewe hono gueɗe ɗe fo kani joƴƴinirede dow tabal gotal ƴeewe yalla hono ɓe kaldirte wattu joni o yalla ɗiɗo tiɗalaji an keɓene jogola caggal muɗum du jon en kaɓorɗe gomɓe ley nokku oɓe ƴeewe yalla hono ɓe fo ɓe kani dakirede nokku goto ɓe tete kaɓorɗe mabɓe yo ɗum hunde lobbere noon illa beete hannden fa yetto wattu mo kaldami e moɗon o wala fo tiɗalaji mataɗi kasen
yoga e seeɓa hakkillo en ka kolliti wolde hakkunde jañeli puɗɗi ila wattu ndimako leydi meɗen ɗum wattu indépendant le laamu tenengu to nden no torraji ɗi yo dow hono leydi fawarde e sériyaji kiɗɗi ɗi poccaki e ƴaɓɓade laati sababu muɗum non kanko brema eli dikko janguinowo kewɗo andal du le université ɗo bamako ɗo wonka haalde Ibrahima Diallo keɗoɗenmo
fulɓe jonka duroɓe kañe bamaraɓe remoɓe tiɗala nga ɗum wala hunde fuɗɗune joni gila tubako ana wonno nde wonno gande ha wakkatu fuu nde ndungu wari tiɗala wara hakkunde remoɓe kañe duroɓe ɗum ka abada ana wuɗu bamaraɓe mbeta o haala ka arande ɓe mbawi yaade to amiru gendi ɓe kalda ɓe jaaha to joore ɓe kaala hakkunde tabataɓe ndeddoto bo ƴeewa ko fulɓe kaani juɓude aya fulɓe joɓa ɗum arande noon worno tiɗi hande hande jaati burt wajiɓi nayi natan guese to nayi natan guese wakkatu fuu haaɓa waɗa so haaɓa waɗi haala ka yeehi laamu laamu haalta hen gonga gendarme haalta hen gonga juji halta hen gonga kumana halta hen gonga eyyi so pulla andi ɗum so heewi malfra kamdu jonka ƴeewno
hoɗo hani waɗede wattu joni o fa ɗiɗo tiɗalaji keɓene dabare
bo laami o hoore muɗum ko seegu abade ko yettiko ɗum jonka ɗum ɗo dabaji kaani yarde jonka ɗo guese goni ande ɗo burti goni ɗum ande homo fo holle ɗum ay ɗum wajibi
kala ko jiɗɗon famitade poɗɗe fa e dow bemelame facebook na twitter ɗo studio tamani hono laana ndi o Air France jahanno ka paridu diwaadi balde tati handen iwde bamako den yo domru wonno le avion o pade mayru yitede hono dawrube ka kaka fu nabam le hotelaji tottete dun hono hakkeji torraji mu en kedena mo way galo fa bedro den fam
di wono dirte ka Air France ka koyde tati woni ko ka bortina ko be anni iwde do bamako do ilanoga e jegom lewru uttu jabbi non du arande won ko litimbe wiide domburu mata le avion o dembe ko litide be baa farita so ka don diwaw iwa le leedi meden di tagal mudu be bile aswer jabbi non de yimbele be kani iwde do bamako do de ben jano de wonti dalaji goddi kase mata le diwaw ka be neldi yimbele be fu messageji kase be ko litide keddo do mudu en dembe bortinde ko sakti ko nde hollitinde wiide tan yimbele be fu ngari no ton dembe cekiti wiide be nabam be fu le hotel gotel be jogo gal musadaji mudu en numero odo avion yo AF 373 koyde tati yaadu makka no bortine le leedi meden di wattu jona anda ka wiide yalla ndudo domburdu nangam le avion o na ndudogu ka wattu jona anda ka wiide yalla domburu wotru wonno en diwowa kana dombi kewdi wattu jona laami be diwowa ka kolitiwdi wala fu domburu wondu le hen
fedde hirnaange afrique fuddi beete hande bamako do batu nanno o batu balde didi faabato no remobe leede sappo e jeddi le lefol gol hebudo no awduji keysadi humanibe dum bi batu o faabato no goddinde politika ku jaago awduji keysadi leede umo o kanko Traoré si Alain ardi do demal e yirwere kebal keredu le CDAO wonko halde e mumini sendebu kero dembe.
L'objectif est de faciliter le partage.
Imadimu yo ya findesi AODJ do tawefu yo dun AODJ kettadi di gollirde me ndemal gondi sakude. Fannautire e misalu hier ana wondi e yirwinde na du mo inde AODJ kesi maro. Sariaji koliti di AODJ kesi ana bawi sottede le level CDAO fu tawe hadaka e le saria doñe. Kasarti ana kolitawo di mo inama le saria ande so di hebbina binda dundu ele tongande hirnange afrique gam hono di audiji kebirte sinuji maje ko kadime ande ba windude yo kabbe mo ini i sinuji le tongande ndeno anambawi uditinde lumo le leide sapo e jeddi do di audiji mbawi sottede patidi hadde le leidi gotirita ndeno e di mbawi sottede do hewi jaje filu momo ana wawi faabade so yaafi nan dartugol awdiji kesi beydina mo efi majji so beydina kebal demadu
améliorer la qualité de semence et aussi améliorer la production agricole.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famuta hono fedde assemblée daraninde sariaji wadi landagol le nyalande hurnde kenya to buguni to do saria kessa wateka le nyalande de fedde andani ko hoji himbe hollitimbe du ko yobete fa keba ngotane watanede fa warde e hono hambe hedandema anakeewi non yo iris imodi e ogolle golleji nedda ko ngadama yontere jabbine dedo tomignan le imadara o ana buri yimbe teme dido hebube ndarede se chawre mere mere le o golle nedda ko ledde teme neydu tutama oms e gollidi be mum ndokki jawdindi to burem to hono yimbe burem ana goni e le tidalla cogu dabaji nenno nyalade sappo je pade jurde layeb fewn warde nenno cogu balika ngabbi yewde ujinaji sappo warde nogay woni ko di tottirte sodobe ana ngikani du fa laamu o darano cogguji jaafudi sukabe gunam ana ngada jamma fu birgal yo wada watta nguykaaji saabi gal do birgal fa reena yimbe e jole mudum fu nenno laami be ton e heedambe politikaaku fu ana jingani o do golle be do kaddude e di do kabaarawji hande kedde heedade yewtere ma ana yeso yen tawde jango